Exclusive from GuccioWap.com.
Waibela fyo mtuma wandita uchula Imbo toto tukutunga sharitona ulo waleta pa wingi telingi afawenda Zo mtuma wandita fyo mfwana mpala Imibele ya ndia wakankala Temi kwishingi apa auti nshangala Kama noma wile kankusangu showa mishanga
Dream big, anema Dream big, anema Dream big Dream big, hey my. Dream big, anema.
I said,
dream big,
then anema.
Dream big, then anema. Dream big, come anema.
Exclusive from GuccioWap.com. Exclusive from GuccioWap.com.
effects.